Studios production.
Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga mama. Bengifuna, bengifuna, wazi ngiyakuthanda. Ngizokubo nganjalo mama ngothando lwakho nalo. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga mama. Bengifuna, bengifuna, wazi ngiyakuthanda. Ngizokubo nganjalo mama ngothando lwakho nalo. Mama lena ngibhalele wena indlebe ngiyabawa. Face to face akukho lula bona ngitsho lamagama. Bewehlunyuka nami to the clinic when I'm sick. Thank you for the discipline and meeting all my needs. Uthando nenhlonipho ngifundisile mama ngiyabonga. Ngibawa kusomandla kwandisele insuku zokuphila. Ichudo kuba nomama kulomhlaba kulamalanga. Isifiso sami ukuthi ngiphumelele wena usaphila uzala ukuze lula nami ngiyafisa ukukujabulisa. Ngikwenzele konke but okwamanje amandla nginawo. The only test I wanna see kuweze injabulo. Soze ngakulibala wena nemizamo yakho. Ukuba khona kwakho nje endlini kulethe imfudumalo. Uthando lwakho alishintshi futhi aliphele. Ngithanda ngasebenzi, uthanda ngana next. Ngimaniki-niki nganamali. To you my queen, I bow down, you never let me down. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga mama. Bengifuna, bengifuna, wazi ngiyakuthanda. Ngizokubo nganjalo mama ngothando lwakho nalo. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga mama. Bengifuna, bengifuna, wazi ngiyakuthanda. Ngizokubo nganjalo mama ngothando lwakho nalo. Bengekho lula sisakhula imyalo besiphula. Njengomakhenika ngoswazi bewusilungisa. Wena uyimbokodo, one of the strongest women I know. Muzi ngendoda mangana mama kuloni khaya. Ichudo kuba nomama kulomhlaba kulamalanga. Angifuni ukubona uhlukumezekile ulila. Abanye bethu sinabo labo mama mara silala ngabo. Thola umama kasana kuphumula ngabantwana bakhe. Soze ngikulibale wena nemizamo yakho. You always had a plan, azange silale ngendlala. Mama I love you when ushintsha i-cross uyenza ukudla. Mama I love you when ushintsha indlu yenza ikhaya. I like the fact ukuthi angihlogi imali ukuze ngene ekhaya. Nawe uzonethezeka nesami sizofika isikhathi. Nangibalibu siso zami ngibala wena twice. Indlela ongikhulise ngayo ngizokubonga ngisaphila. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga mama. Bengifuna, bengifuna, wazi ngiyakuthanda. Ngizokubo nganjalo mama ngothando lwakho nalo. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga mama. Bengifuna, bengifuna, wazi ngiyakuthanda. Ngizokubo nganjalo mama ngothando lwakho nalo. Uthando nemfudumalo nako konke onginika kona. Even though we feel it dizzy but uyenze yaba easy. Lento engenza ngiqale ngeve and realize them. Ubuhlungu ungabi nomama. I won't lie, ngithi ngiyazi kubuhlungu ungabi nomama ku-West mawintandane. But I can relate cause I also feel the pain. You had every right to keep it sisu but you gave me love. Ngoba uthande ebantwaneni bakho libanzile ujulile. Yonke le minyaka you always gave me tender love and care. Uzimo nabezima bangigcinele wena ngikuphilele. Kungekho lula mara madodana uwakhulisile. Ngifila ngathi nala magama okubonga awanele. Sebenzisele talent ukukutshela ngizizwa njani. Phela wena mama kudala uwanathi uvuka nathi. I will take you out shopping restaurants. Sidle imali uthanda unginikezile nenhlonipho mama ungifundisile. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga mama. Bengifuna, bengifuna, wazi ngiyakuthanda. Ngizokubo nganjalo mama ngothando lwakho nalo. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga mama. Bengifuna, bengifuna, wazi ngiyakuthanda. Ngizokubo nganjalo mama ngothando lwakho nalo.